कैसा है?
ठीक है।
कैसा है नोरा?
ठीक है कि ना आता?
Never।
Nikupe nini we, sinura unataka nini we, njoo kwangu mimi we, wengine wa nini we.
Nakutaka we.
Kushika bigamu, sinura kwako sishi we hamu.
Oh, kabikushika bigo, kinatamina damdamu.
Kuchi kuchi otahe.
Nikubebe nikupeleke Lindi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Lindi kulara.
Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara.
Oh, kabikushi kabigo, kinatamina damdam.
Kabikushi kabikamu, sinura kwako sishi we hamu.
Oh, kabikushi kabigo, kinatamina damdam.
Kuchi kuchi otahe.
Dondo tukateze kwenye speaker ya wengi wewe tukaluke kwenye speaker. Twende funga dondo tukateze kwenye speaker ya wengi wewe tukaluke kwenye speaker. Twende sema choli choli chupke chupke, baya baya baya. Twende choli chupke chupke, baya baya cheza choli choli chupke chupke, baya baya baya. Twende choli chupke chupke, baya baya baya. Kama kweli we msela, nyosha na ngumi juu.
Taputa ani kona mendeja ai pomane ske we ske olete a
It's coming up, music detects.